chasing, I'm pulling up, chasing, put your money.
Put your money.
Wanafiki kule, oh tule nimechoka mbali. Na waba maflow ni tamu kuziri ya sali. Wakike na chenji mengine na sina habari. Atari
yeah. I feel so fresh. I pray for life on it. The reason is you meet me.
Utazani hama ni juwi au ndo akira zikubi ija mi uchoko mapengo mifato njimo pigo mjengo angena chana na beef wap kuno ni beto vip maisha ya mtana disi nige ndio alo nikuza na wakuza beat chini feli kizembe kwa kazi sina mapenzi ni zili penda kitambu wanao penda jigi jigi safari zifiki ni stiki siki wengwa lini misa bari katangazo kama bato na chapa chapa kwa flow na chapa chapa ni do na saka saka na room na botaka ni home ameo pata maona na mbuna kani zoe zitu na pasha
I don't mean my rhymes all friends so clean stand up paka wanga wana kane gulu labi doing spitting my fuck a phone, see the engine will be burning, bitches will be drowning, drowning, niggas will be drowning, drowning, haters will be drowning, drowning, stitches will be drowning, drowning, you'll be drowning, drowning.
Haters, 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 bitches, 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 stitches, stitches, stitches. Haters, haters, haters. Bitches, 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 bitches.
Case.